a three-minute response time and make contact with victims and the suspect.
Ameriki jamana kono ya ala dogomani kera mugo nani ya kura ko munu bono nuni na marfa chido senfe kene ya sodo kono. Ameriki dugu dola nabe wole ko Tulsa, Oklahoma marala. Lakana mugo do ye nifo. Lakana mugo ya fo fene ko siga kun kera mugo mina. Kaye ni fagali nige ko fene sara. Ni muguti ni kera tile dama dama dron kofe. Uvalde dugu makalan ekol so fagali kelen kofe Texas marala. No ye mugo mugo ni kele ni bone. O mugo la demsen tan kono to tumbala. O ni fene fagali bagere fene kofe Buffalo, New York marala. O Buffalo Fagalibani, a forako kunkunye siawulumai.
One shooter that is dead, and right now we believe that is self-inflicted.